Ubumuga bw'imbere ku rugamba ingamba yanjye ni ugutera uwo ntera temba wese umutima ntutere. Imbunda yanjye habwa impundu icumu ricungura aho naciye agaco naciyemo ntigacika ninge rubanda ruteze amaso. Aha ku rugamba nta rugambo ni urugamba rufite ingamba ngo na rugamba reka amagambo aze ku rugamba hafate ingamba nanjye nganje nkarishya inganzo ngira ntihumura ku rugamba nta rugambo ni urugamba. Singerura ndavuga ibyo nzi niba ushaka amahoro arambye ngo inuganza aha ku rugamba ugabirwe ingamba ubutiganda aho ku rugamba ubwuhaca ingando. Ko mbona wipfubitse bupfubyi ushyira ushongera mu shati ushavura iteka no mwishuka no mwishuri bakagushuka ukabashomera ufite amashuri na diporomu ukabura pomu ukabura ipantaro uri papa. Idore wabaye nk'umugererwa ugererwa ibyawe hamwe n'abawe usorera isambu warayisanganye ba sokuru ku isoko none usanganijwe gusonga usigaruse gusaba n'isaga isabune yemwe n'isigara ndumva icyiza rurugamba. Irwose icyiza ni urugamba rwiza kandi rufite ingamba ingabire yanjye ingabire yawe intego ari uguhamya ahajyana. Bityo abo baje kutujijisha bakarya ibyacu barya n'abacu bakizingira mu kazera abandi twese tukaba zero natwe muze tubahe zero. Itubigisha isomo rikwiye bave mu byacu bareke iwacu turye ku byacu hamwe n'abacu. Nta rugambo ni urugamba ruzira ubwoko ubwo n'uturere abahutu muzane n'abatutsi abatwa namwe mugote hose mufate rwa miko nabo baje bakadutera gusurusumba kandi rwose batadusumba n'agasuzuguro karenze cyo nimukanguke burakeye. Ngo mufate rwose dore ahaciye agaca aciyemo ntimucikwe numubacunga ubutabacika ndabona umwe wo kubaheze mu nda dore bahungana n'igihunga nimubahumbe bahungetwe bityo muhumurize rubanda. Namwe mpunze aho muri hose mbona mugorewe mu mahanga dore amahanga ubwo arabahanda abanyamahanga bakabahonda bakabahombya ku byo muciye ibyo mwaciye bakabicuza naho uciye bakagucira ni nayo mpamvu uruhare rwawe ku by'urugamba rudasumbwa. Uruhare rwanyu ni rudasumbwa bityo urubyaro rwo mwabyariye mu mahanga rubona umwanya ruve mu mwanda w'umuco w'icyo rusatira umuco w'iwacu aha ku icumbi dufite icumbi icyo gicumbi rukicumbe iruca umugara ruvunasangwe kandi rwose runaririmba kabeho Rwanda gihugu cyacu. Bityo ubwo namwe mururimo indavuga heza muri gakondo bizwi neza ko mwagowe ariko rwose igihe ni iki? Igihe ni iki ngo mutabarwe mubeho mwese nk'abanyarwanda ni nayo mpamvu musabwa cyane kuvuza kamo mukomera bayogoje igihugu cyacu bakagicuza aho kugicunga bakagicunga ubwo ngabacunga asosiyasiyo bahimbye cyangwa icyitwa koperative igizwe n'abantu b'indondore naho rubanda iyo nzaramba yararunanguriye mu rwabo cyo nimurwanire kubohoka agatsiko kumva isomo rikwiye. Abigisenyi ni mugasenya abanyaruhengeri mu gahonde abanyacyangugu mu gacyahe abanyabyumba muve mu byumba ubwo mukabyukane mu mibyuko kibuye namwe amabuye ngayo ni mugatere ko ntigatere amaze gikongoro umwuko mbazi mugaha inkongoro zigahaga ubwo nikabungira nikibunga abanyakibungo mufate ingamba butare mwese ubwo mutabare munyure kandi gitarama. Bityo muteranira uwo mwanzi mugeze kandi Kigali vida abo bigwaditse mu rugwiro nta rugwiro mu bahipingu niryo ribereye abapagani ubundi binjizwe mu buroko kubazwa neza amakosa yose ngiki kiru cy'umunyabyaha. Inateruye ntera mvuga urugamba rumwe rugamba uruzabariya ushakira amahoro inone njoje nkivuga ibyarwo nkirandi twese ruratureba bari mu Rwanda n'abari hanze. Abanyamahanga mutube hafi cyane cyane abo mu karere turishakira sepejeri turya majeri muri gakondo amasaka yere duseke twese itunezerwe muri gakondo iteka iwacu tubyina insinzi kandi insinzi ni iya twese ndavuga bambariye urugamba.